gobolka shabeellada hoose iyo waliba moodooyinkii ka dambeeyay ku jirtay xaaladda keedan inuu saakafatay wibiga shabeelle kaasi oo dhibaato xoog leh u sanjeeyay sidii waddooyinkii iyo beeraha deegaanada gobolka walina uu saameyn adag ku yeelay dadka deegaanka magaalada Baydhabo waliba lagu qabday oo kulan ku hadalay sidii walan qabada lahay dhibaatooyinka ku jira shabeellada hoose gaar ahaan buundada Qoryooli oo la sheegintii Goti taasoo haytii to iska hiraasi gobolada Bay shabeellada hoose iyo banaadir sidaas darteed waliba markaas ay surmay in isdareero ku dadka iyo baabuurta si loo ku horseeda in saameynta arrintaasi ay andirna meel adaga wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta koonfur galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdulla Ayd Dorgo iyo waliba uu safaafay muhiimadda kulanka oo la qaaday hay'adaha uu soo noo sidoo kale ku hadalay xaaladda guud ee gobolka shabeellada hoose gaar ahaan buundada Goti
runtii wali hayay madaxweynaha isniin waraysi la weelden gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose xaaladda ka dambeeyay oo gobolka marahay marka wali in sheegay madaxweynaha markii la ka tabay jidkun oo afgooyonay yonay walna way iska raawni wali CTA biyo ku dhamaado heen laakiin haddana wali madaxweynaha dhibaatooyinka CTA on teeganta saas daraadeed la falo in si gargaar ah la deesay saas oo kale wali ha korray madaxweynaha geega inii buundadi afgooy buundadi kuwiin buundadi oo qoryolay oo tii kuwiinay tii dadka gudubaayeen tii tuulooyinka dhan kooyeen tii oo baawarta markii jidkun goosan madaxweynaha oo aan dhahay madaxweynaha daafeed yonay afgooyin dhahay jidkan madig goomay mar jireen baawarta inii qoryolay siyo baydhow heksheen gudubaan ama gobolada oo iskeero han gudubaan marka inii dhibaatooyinka teeganta buundadi nafsi sheeg gootay in sheegi maadaama buundadaas gootay in si degdeg ah walan qowd ilaa hadba meel kooban laakiin madaxweynaha yonay meel gudan wacyi gelin iniyo ganacsada madaxweynaha la hadalaan iniyo hay'ado madaxweynaha aanad jeesteen la hadalaan saaso ka inay xilqaan iyo kusoo biyaan dawladda koonfur galbeedna iyo garab sulinta marka information kaasna aan sheegi information kaas la qaadanay isla falan qayna insha Allah taala sidan ka dhaqsi badan maalmo iyo walxo oo doontaas marka shirkadan taas ka saabsanay ala bas isan la socotaa shirarkum way dhiyaayeen madaxweynaha hadda markii walka walaas ka hor dhiyaayeen saaso kala ma abbi lexiyan halkii maalantiba lamadi maalan hal mar la qabaday shirka way jiray shir ka saabsan madaxweynaha oo la kala kulmo may hay'ado taasoo sidoo kale madaxweynaha waraysi la kala weeldhaday gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maadaama dhibaatooyinka fatahada jeesiga shabeellaha hoose aan balanta taasoo warbixintan ka dambeeytay uu qaadanay shirkan aan ku horay wali kala hadalnay hay'ada IRC oo runtii hana booqday xafiiskan ay booqdeen gudiga way warbixin ka dhiibay madaxweynaha guud ahaan walaalayaan qof Soomaa intii gudiga la magacaabay oo fatahada arimo fatahada ka saabsan saas oo kale iyona ma in wadaagna aaraadiyo in wadaageen ee walyaale oo fadaan dadkan iyo qabadaan marka walyaanka muhiimsan ay wali haytay iniyo wal alla wali information guud ahaan oo ka saabsan El Nino ka saabsan IDBs ka saabsan madax dhibaatooyinki fatahada oo jeesideen inii warbixin noo dhageysadaan wali warbixintii ka dambeeytay iniyo dhug noo dhugun sidaan noo dhugun sidaan runtii madax raayo sidaan walyaale badan ma ilaahay sadigni way in sheegana in si degdeg ah arantan waan ku qabada doonaan
dadka ku nool deegaanka hoos kooyan degmooyinka afgooye walaween iyo qoryole waliba saameyn adag ku yeelatay fatahada wabiga shabeelle uu sadaka sameeyay qaybo ku mid ah gobolkaasi isla markaana uu soo burbur xoglan jeesiday wadooyinka iyo buundooyinka iska hiraayeen magaalooyinka deegaanada gobolkaasi shabeellada hoose uu soo koobanyaa